ni mganga, nimekuja mganga, nifanyie manyanga, yule binti niliyempenda. Siku hizi nitaki, amepata pachaki, wanakula nyama mishkaki, wanaishi Masakio, wanaishi Masakio. Alafu kingine mganga, kama pesa ndaleza ndachanga, nyayo ndachota mchanga, ili mradi nimpate, tunywe chai na mkate, na malija nikumbate, akichoka mpagate. Oh, mganga, mimi naonewa mganga, mke wangu kaolewa mganga, eh. Oh, mganga, mimi naonewa mganga, mke wangu kaolewa mganga, we. Ili maji nimpate, tunywe chai na mkate, na malija nikumbate, akichoka nipagate, oh. Mganga, nimekuja mganga, nifanyie manyanga, yule binti niliyempenda. Siku hizi nitaki, amepata pachaki, wanakula nyama mishkaki, wanaishi Masakio, wanaishi Masakio. Alafu kingine mganga, kama pesa ndaleza ndachanga, nyayo ndachota mchanga, ili mradi nimpate, tunywe chai na mkate, na malija nikumbate, akichoka mpagate. Oh, mganga, mimi naonewa mganga, mke wangu kaolewa mganga, eh. Oh, mganga, mimi naonewa mganga, mke wangu kaolewa mganga, we. Ili maji nimpate, tunywe chai na mkate, na malija nikumbate, akichoka nipagate, oh. Mganga, nimekuja mganga, nifanyie manyanga, yule binti niliyempenda. Siku hizi nitaki, amepata pachaki, wanakula nyama mishkaki, wanaishi Masakio, wanaishi Masakio. Alafu kingine mganga, kama pesa ndaleza ndachanga, nyayo ndachota mchanga, ili mradi nimpate, tunywe chai na mkate, na malija nikumbate, akichoka mpagate. Oh, mganga, mimi naonewa mganga, mke wangu kaolewa mganga, eh. Oh, mganga, mimi naonewa mganga, mke wangu kaolewa mganga, we. Ili maji nimpate, tunywe chai na mkate, na malija nikumbate, akichoka nipagate, oh.